ikolele mlungu amafuke kangiso aywe here we can be lithi ah we can be lithi mlungu ami we can be lithi ah we can be lithi mlungu ami we can be lithi ah we can be lithi mlungu ami we can be lithi ah we can be lithi mlungu ami we can be nandi we ngibona ingane shayiqhubhethe abo sisiba mamuwe kize ngakhohlwa ngiyasebenza nangena nenkapu samgwashu kwashu osusuthu kuphela induku yano yami sada kwasase sasathu kekhono yedwa kuthina waye kuza ekuzeni enhlulu uvuka ngishawa isihlamaka hey phela ngaso umbushe ngashawa isibhakaba hey unganginiki warning letter mlungu ngiyasabeka manzi flow sishaya amashampompo ngathi mangivuka for miss calls makhali alama ngezo four call yeah mangabe ngivuka bona yini mangithatha ucheck angeke ngikhave lesipanini nekhanda lishukuthele dustini lapho ngeconfits aphinde ngabthinte life Oh.